Amaigu pempera zintu sizikuyenda kodi ala manditaya ndikugona pankeka ndikugona pankeka alabu yankani ndipo magula bedi amaigu gondwera ndizigona pambedi ndizigona pambedi chodabwisa swamai pakati pa usiku amai mumazuka kuisiya sobedi ulendo wa kumanda kagonera ntumbira kagonera ntumbira umuntu muli nawo koma basi amai mamuvela satana amai muzalira pasiku la kiyama amai muzalira pasiku la kiyama inua mai inua mai inua mai
amai
pakiyama
muzalira ni moto inu
inua mai kusayamika inua mai
amai
pakiyama
muzalira ni moto inu
inua mai kusakutira inua mai
amai
pakiyama
muzalira ni moto inu
abambo kupempera zintu sizikuyenda kodi ala mwanditaya ndikukhala ine pansi ndikukhala ine pansi ala wakuya nkhani ndipo magula sofa abambo kukondwera
ndizikhala pa sofa ndizikhala pa sofa
chodabwisa sabambo kuisiya so sofa ulendo wa kumowa
kakhalira kireti kakhalira kireti
chodabwisa sabambo kuisiya so sofa ulendo kukachasu
kakhalira chidina kakhalira chidina
umuntu muli nawo koma basi abambo mamuvela satana
abambo muzalira pasiku la kiyama abambo muzalira pasiku la kiyama
inu abambo inu abambo inu abambo
abambo
pakiyama
muzalira ndi moto inu
inu abambo kusayamika inu abambo
abambo
kiyama
muzalira ndi moto inu
inu abambo kusakutira inu abambo
abambo
pakiyama
muzalira ndi moto inu abambo nu abambo nu abambo nu abambo nu abambo nu abambo nu
kusayamika 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 oh amainu 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 oh amainu amainu amainu.
kusayamika, 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 kusayamika.